This is the African music mix on the Voice of America.
Peace will be back again.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
When Mazamin, Wopum Komboti. When Mazamin, Wopum Komboti. When Mazamin,
commercial free on your favorite radio. VOA Africa.
Music continues on VOA Africa Music Mix.
An hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Wakati natoka huko kijacho mbamba kiki nitoka Nikaona tota nguvu nikajikuta nimedopoka Dada abadi samani naomba niulize swali Akajipu
Maskini koma itafazali ingo magali
Unajua dada
We vipi hebu nipishe
Dada mbona mkari
We kinyago kweli yaishe
Nikasema nishara hiyo yote sababu fukara Nisije nikakubaga nitupa sedo nikave kafara Nikachana nae same za juma kistingisha Nilikula kwa macho hadi yangu ikuridisha Nagyoza mkokoteni na kuerekeja maskani Pastori machizi waka nicheke kawotani Mwaka nidema maskani Sikuwa na tenda na nizikuwa nikitafakari Ni vipi siku itakuenda Kumbe kuna gari dikuja na kupaki karibi yangu Sikuweza kuisikia labda sababu ya njia yangu Nilistushwa gafra na mlio mkari bahoni Nilipata mstuko na hofu kubwa moyoni Kuangalia pembeni ilikuwa mipaki Toyota Surf Kulikuwa na sula ngeni ya malaika akaomba tough Nilisita kunyanyuka kusibabu nilikuwa mchafu Na alitoa 10,000 na alikuwa kitaka daf Nilipokea hela alichotaka nilimletea
Change. Oh no, keep change.
Unamawazo mengi,
nyeza Niliganda kama nyamafu nika hisi ananibeza Alinipa busa la huba shavuni akanchombeza
I love you
Akawasha gala kataleza
Dali la menda
Kawaza yule ni mtu jini amentokea Mose ya mbali uchabia wendi kwa mentali Na rodi na njini na puti za mentali na kuwa shwari Na beba dumbesa na katisa samole penyu Mala kwa gafla peri yangu na pati yota matu Oh na pata gathabu mala nyingi splendid leo Na ifata gari kuwanza kupaka mala na hema juju Ni yule mrembo
Maskini pole sana mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama
Na taba samu Oh nimesha toya mama na nana mshukuru mwenyezi mungu kwa ni hini kama kadama Anakuwa mnyonge anangata kucha na ntazama Anaanza kulia, anatoa leso, anainama Na mwambia bibie, ni mara pili tunaonana Na sidani kama ni mbaje, ibwabu tutufamiana
Naitwa Vicky, na miaka 22 Ni mtoto pekee kwenye familia kitajiri
Oh, naitwa Jay, ukinita fara hauko sei Na naishi kwa nguvu za macho, siku zenyewe zisio gay Alishuka toka garini na kusema
Jina kupenda
Akaruka kwangu mdomoni na kuanza kupata denda Nilichomoka kwake na kuanza kurudi nyuma
Tafadhali penzi Jay, jamani inole huruma Acha kubeba mizigo pana nani kwa la mchuma
Kiliza viki, napenda tuwe madafiki Lakini adhi yako utakiri kuwa na mtu waziki Hata mazazi wako na mini hawata wafiki Tadidi na satiri, maskini sitaminiki Nafuta kipapa mazio ili sishusha adhi yako Mimi sistahidi hata kuwa kijakazi wako
Tafadhali J, usitamke maneno hayo Naomba wanyelewe haya machache nyasemayo Hadi huu wakati mimi nimekupenda kwa dhati Kubali niwe wako nitajiita mwani bahati
Nimeelewa viki, naomba niwaishi mzigo Tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo Na kila nikichelewa mwezako napata kipigo Nasaka na dumba, juwa na mvua kwa mpigo Tuliongea mengi ya kanipa hera za matumizi Sikuwahi hata kusiona nilikuwa kama chizi Niliacha kubeba mizigo penzi yetu likaota mizizi Watu wa uswahilini wakasema natumia kizizi
Dalila menda
Tulifly sana, mwambe kawa mkwito mkwito Swala kwenda kwa wazazi wake halikuwa zito Walifly sana kuniona, tukafanya tambiko Walisema Jay, maisha ya Vicky, yapo chini yako Tumefly, mependana, kumlea, ni chukumu lako Ilipango mikakati kama mambo ya kufunga ndoa Watu wakuamini kama mimi Vicky nitamua Ilifika siku ya siku mentali Jay ndana ya jumba Na Vicky ndana shera, hakuna uchawi wala ndumba Tulishikana mikono ninderemo na vipigyo Tafunga pingo maisha gani sana bila fujo Furai sio kifani, lilifanyika bunge la party Watoto kuswahilini walibeba wadi kwenye mashati Zawadi zilizagia zilikuwa nyingi tena kem kem Baba mku ya tupa benzi kiwanda nyumba na DM Acha zawadi nyingi kutoka kila sehemu Nilikumbuka nikacheka nilipotesa na wale madem Mambo sudakta nipo na Vicky ndo my wife Kidumi na nga wanajigonga shen's type Nilipokuwa lost domli nikwepa kama ukoma Mambo juu ya mstari kunisalimu mnaona noma Sasa hivi na peta na badidi gari furu kipupwe Mudio ni cheka wanataka adhi pasupe Netekea kilingeni ni wapa didi machizi wangu Tena mara kwa mara, siwezi kuwache asili yangu Vicky ni Jay, Jay ni Vicky Musterei Kutoka ndana dhiki sa kila siku shelei
Dali la mendali Nimechoke raga timbimbi na nja Nikapendwa na demu mkale Na kuwacha watu wote Wakinishaga katika mita
Always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America.
BA Production. Aboubakar Hadji number one. Tropic RTV. version de song. Alias John Rumble.
Than honey and less than half the calories, the African music mix.
African music mix
on the Voice of America.
Bakolo, bakolo, bakomi.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Nairobi yangu, Nairobi yangu,
Nairobi yangu.
Shida, umetulinda, umetufariji. Kama mama, umetulea. Sisi watoto tumezaliwa Nairobi.
Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix on The Voice of America.
Tu vine un bine nepsi, mă ultilușa.
Who do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix.
Oh. Yeah, nalelo ninji sa bachikashana yoy. Wali mpesha mano mwe. Nina kwela po bus, kuchoka, mutauni, wabula wapunda. Wanche ustoni munali, elo ya kwela. This fresh looking honey, yang hala next. With the mesmerized homie, kutini kambi. Na yivala yonse story, kabula kapunda. Kaselu kapa university, the G who a be, took it nice and slowly. No funsa, how can I get to know you, my lady, no yitaya. Kagelo akanoni yanka, kunisia apo, ni kungo yangana. Kuchoka apo, sinilanga kovenangu, nivitenga pa. Pangono, pangono, on the down low, kusakila, baka nikupeze futi, mukazi uyu, ninga mupeze kuti, ha, iwe ndiwe weka nisakafuna, baka nikupeze futi, kulipa pomula, when I am low, who will care for me,
kelo wanga,
who makes my sunshine,
kelo wanga,
my one and only,
kelo wanga, nimukonda, kelo wanga,
when I am low, who will care for me,
kelo wanga,
who makes my sunshine,
kelo wanga,
my one and only,
kelo wanga, Nimukonda, kelo wanga.
Iwe kelo, uricha bebuino. Nakumbuka ntawi njitawi, mungalelo kusenye. Mwamechi nazivirana kuja kumanda Hill Center. Inekuyangana, kudabo vena wanda. Kabodi monga botoro ya kakola, tumeso monga tanda. Kapena ndiwe mgeri wagwa chabo choka kumamba. Pabeneza organiza, lelo seneziva. Chifukwa nazipeza chabo buwela kuli iwe, nofonsa fonsa zina. Unatindiwe chewe, kamwana kamovemba. Wabolo gula chape, bencho vamo nyomba. Okay. Papaka bonya mula chewe, leka nekutandize. Osakwela kataka. Si baby usaidia ye niliko na nkani jira ya tuni mozi tina kamba njila yonse mpaka na kwa nupageti na bwele na okondwa ndava na peza chipondi when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga nimukonda kelo wanga
when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga nimukonda
Morini, Dorini, kulibe akwana, ukaitamba kwendo, ni proper mwanasi yazipanga, aniuza, anikonda badia, nani sokoneza with a sexy body, popita mumuseo, mafela watotela, chikango penda, mangatiba mufela, sono anyamata ena, amaleta msokonezo, choneka sakondwela, akaniona ndika mpopo, abwele kaka soyula, kwa sabo ndika bima, kalikumwa mazi, leva pa nipatali, kwa mene na chokela, nako kwa tita limpe, this girl's to die for, she's my religion. She's a definition of mkazi wapa nyumba Wamenifuno peza pefye pa nyumba yanga So girl, will you marry me? Genyimbo yanga Forever baby, jiwe wake When I am low, who will care for me?
Kelo wanga
Who makes my sunshine?
Kelo wanga
My one and only
Kelo wanga Nimukonda Kelo wanga
When I am low, who will care for me?
Kelo wanga
Who makes my sunshine?
Kelo wanga
My one and only
Kelo wanga Nimukonda
Much love to my homie, Vinda Sadala. Slick and defined was the bomb boy. There will never be another. Yeah. Truck going out to all the pretty females out there. Where are Singapore? Yeah. Bounce to the 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 come on, friend Kula. Bounce to the friend Kula. Bounce to the yeah. Kula.
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Je ne sais pas pourquoi, pourtant je l'aime.
mona banana, 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 mona ban